hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mai uri orai ngā iwi ane kua ko ngā kohinga kōrero o te waiariki o te moana a toi māwātea ko kahi Stevens tēnei. Kai raro I te taumaha a toi moana ki te tukui ngā mahi nui mō te hapuri koi nei tā toi moana. Kua re waina tētahi kaipapa e te tohu o te ora o ngā tiawa. Kia ora. Kai raro I te taumaha a toi moana ki te tuku I ngā mahi nui mō te hapuri koi nei tā toi moana. Kua puta ke te karanga a toi moana me tō rātau hiahia mō te hapuri ki te tuku I o rātau whakahoki kōrero hā ngai ana ki te mahere karioi a te kaunihera toi moana. Hei tā toi moana ko ngā whakahoki kōrero nei, hei āwhina ki te whakatakoto ko whiringa whakareanga mō te moana nui a toi, mō te waiariki. Hei tā Doug Leader, hea mana o te kaunihera toi moana, e rongo ana te motu I ngā taumahatanga pēnei te piki o ngā utu, kai te pēhihia te kaunihera ki te tukutonu I ngā mahi nui mō te hapori me te noho, kia tare katonu e te tangata te utu I ngā rēti. Hei tā te hea mana he kōwhiringa nui kai te kaunihera toi moana ki te whakatūturu I te mahere karioi mō te moana a toi mō te waiariki. Nā reira e hiahia ana a toi moana I ngā whakahoki kōrero kia pai ai te āta wānanga me te whiriwhiri ake I ngā hua mō te mahere karioi a toi moana. Mai nāia nei a tāe noa ki te tuaiwa o āpirira ka huri hāre I te rohe te kaunihera toi moana ki te whakahāere ui ui ngā. Ware waina e te tohu o te ora o ngā tiawa tētahi kaupapa ratonga hou e kia nei ko te pūkāia o te wai ora. He ratonga tēnei iara mai I ngā wānanga o te kāhui whakarato a ngā iwi, o te rāwhiti o te moana ātoi o te waiariki, me te hiahia anō ki te whakahoki I te mana manaaki poipoi ngā tamariki ki ngā ringa o ngā iwi, ka mutu te whakawhiti ngā āhuatanga manaaki I ngā tamariki mai oranga tamariki ki te ratonga.